Would you marry me? Babe, say yes.
What is this?
Najua Mungu kanipendelea, nikuwa na wewe tu, wewe tu. Na utamu wa biriani kwenye sahani najipakulia, tukiwa peke yetu. Sio ni haya naona raha, umenichagua niwe wako na odha. Unanichanganya,
unanipenda mie kwako nimeoza.
Baby ogopa maadui, wanajifanya na tujua hatujui. Unanimaliza we haujui, mtoto wa mama mie kwako sikui. Would you marry me?
Nakupenda wewe,
nakupenda, nakupenda wewe, nakupenda.
Baby, mbona inawaka moto? Waambie jirani waite zima moto. Sweetie, naona kama ndoto, we wangu wa ndotoni, naona kama ndoto. Ukinitazama minapata wenge, oh, kwa penzi lako sitoruhusu uende. Nada takinyama utamwarua tindi, maba yako nitwange niponde ponde. Would you marry me?
Marry me.
Would you marry me?
Marry me.
Nakupenda.
Nakupenda wewe,
nakupenda, nakupenda wewe, nakupenda
wewe tu, nakupenda.
Yes.